Trevor T. Fong.
Exclusive to Zayd Hype.
Yeah. Christ is my king, I don't care what they say.
T. Fong. T. Gang. Let's go.
Drizzy. Buffy. Matia. Let's love, Haiti. Feeling like you're about to do the envy. And I shift up to my baby. Taluka window like a PP. Ushubongo wali see through. Ngola mwana la F. Yopidamo. And I yali kawa kuno see to F. Una jidati alio mundemo. Nasala po love, fuma nuina monsupa. Nasala po love, usala pukisha meno mafupa. Limu panda la mabesti, ala walusa doza do. Nasala po love, negative energy fuma modu mbateko. Mosmo seko, kashinderia na wafeki. Batila ticha loli ufupa nebo na lemo na mosikeki. Nodba unatimuli envy, hate pamo pene nolupate un. Balance kila nga wacha, wailala kama mukoshinga kanyolo. Abo tewa nobe mune taluka, kama nakabuchushi na jabuka. Daisanga nekanga shikwe tenga ninkwata elo bamfuluka. Sendo muli lwa ikone chushi, bengi bafuana famu uchushi. Wanko kapatoka naka, nebo life ilewela kukuchi. Shara kulibonza sama hasila na wala bonsa babo mbesha kufone chitali sale kusesha fisu mafile isa ninshita ala tunde lishe goma drizzy undote mulobe eh believe me ale kuseke la men so pa mbati kumbali misi linch na sana pull up pali hate hili ya kwe wati I do the envy ala shifu apo mu baby taluka window alika pipi ushubongo wali see through ngola mwana la Ethiopidamo ala yali kawa kuno situ efu na jidati alio mundemo. Nasala po love, fuma nuina monsupa. Nasala po love, usala pukisha meno mafupa. Limu panda la mabesti, ala walusa du. Nasala po love, negative energy fuma modu padu.
Woni kwenjela metiro wise, ni vambini muntu wanga asini zanama. Why utume njela ikababa, why utume pofuna shawama. Joni vinshona pajani kadwala, ngati nilipo museke lela. Nikachoka po mwasala mute mamiala, ngani limulasi. Don't even hala, choose to laugh. Homie, even if the dog give it back. And I'm even proud, I'm glued to that. I know that Jesus got my back. That's enough, the rest doesn't count. Red blood says in the city for count. Don't check the amount, I'm not even loud. This shit is speaker, mu parliament shinkan just speak. Mumankala kutivene mukamba you care. When I'm in pain, life ni gambo monga solitaire. Nane ni nakamba posili fear. Ungani zonde na kunijita vo ipa. Bati inetini zakacha repay. Ukali na tizondo vima pelela. Panjila pajani kagwada and pray.
Nasala po love pali hate. Feeling ya kwe wati I do the envy. Ala shifu apo mu baby. Taluka window alika pipi. Ushubongo wali see through. Ngona mwana la Ethiopidamo. Ala yali kawa kuno zichu. Efu na jidati alio mundemo. Nasala po love, fuma nuina monsupa. Nasala po love, usala pukisha meno mafupa. Limu panda la mabesti, ala walusa du. Nasala po love, negative energy fuma modu patu.
Ha, umuse live. Yes I. Tifu I gotcha. Yeah. Managers. Yeah. Sakajumbe. Gotcha. Boss Robert. Pachambesh. George Martins. Nakumoda. Yeah. Mishe Kinoa. Pamanoa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ha. I gotcha. Drizzy Pafirimba. Yeah. Dick Doyle. Nabambi nabambi uko. One love. Tui katane. Yeah. Ok fiapo. Let's go. Umuzi live. Hehe.
Exclusive to Zayd Hype Mag.